baba mamba leba bela mukuzala uza mama weka boyali akuzala abasawo mudwaliro bamukulisa omwana tekuliko omwana nayoza deka bikimanye akana kokayaye mama kegendereze wachuka buchusi wete walimu yaye yade watonde wa mchifana nyiche mukama kulize koma woo Kasera luboro ne koma okusi kubanga banyivu ne bajija momu kayona kale nawe bojo mukama yakuwa omuka osebe watukeno bueno lemera muchibi olinga paluni luliboro no guambu wena koma weka mbagwe koma omangu Kuteza magwa Tayagalo komewe wa mwe Tayagalo chuke Ayagalo fireyo mchibi Bero vyo ulira Maulire vye kawandika Pasta ya kutakana Owe jindi ya pie sente Ono ya kuze chuma Omulala polise munonya Golo no sanyuka Kato chuma nyoyo ngera kumula Fe yesu wafe Takwatanga kukana katonda wafono polisi temunonya wabula yajinonya ayakale chuke yenye katikwe wera bitete kanisa yedwaliro lyabalwadde waliwo betujanja bobobi abalala tubajanja babukaba abalwadde bafe abamute banaona muba mujanja babukaba okuwulira yakutakana Atetemu mukobe Nyini dwaliro ya gana Yachatula lunye Bulio mumu mbuleke Ajenga wali Bamalaya mujeka Omulwate yeyeta kumusao Katimanya twalibalwate Twalibalwate na petu waona Koma wo Koma wo Weka Basajja banji nga tomanyi mutufu yani Oyo wala jikonywa embwano tuko jitemwa Owenzi wakwata wenjogerero bongo bwachuka Kolabe mbuzi kulugudo bongo bobugambo yo mukazi ajja Ebintu byachuka naye koma weko bulamu buterere Koma wo Mukama kwetaga ebibibyo byonna byerabidde mukwano komawo ebibibyo byonna byerabidde mbakwe komaweka komaweka omusajja tajeba kakoba mwe teri agenda mulako bamukube empise wanyongaba jangu n'obwenzi bwo Teri agenda mutwaliro nasaba bamujanja bobubi Jangu n'obubi bo empise zibunya ziri eno Jangu n'esiriti zo ensonyi zinadda mpola mpola Jangu n'akajanjako kanawonere eno mu kanisa Jangu n'amayembe go Yesu anakuwonye manwa Jangu n'esirimu emigo gye gituwonye ndwadde